Matayo umutwe wa 23. Nyuma y'ibyo Yesu abwira imbaga y'abantu hamwe n'abigishwa bati:
Abigishamategeko n'abafarizayi nibo basimbuye Musa mu gusobanura amategeko. Nuko rero ntimukabure gukora ibyo babwira byose, nyamara muzirinde gukora ibyo bakora, kuko ibyo bavuga atari ibyo bakora. Bahambirira abantu imitwaro iremereye bakayibashyira ku ntugu, nyamara bo bakaba batakwemera kwikozaho n'urutoki. Byose babikorera kwibonekeza. Nicyo gituma bakunda kongera udufuka batwaramo udupapuro tw'ibyanditswe, kandi bagahinura n'incunda z'amakanzu yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro by'imbere aho batumiwe n'intebe z'icyubahiro mu nsengero. Bakunda kuramukirizwa aho abantu bateraniye no kumva abantu babita mwigisha. Mwe ntimugakunde ko babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, naho mwebwe mwese mukamura abavandimwe. Ntimukagire uwo mwita ngo data kuri iyi si, kuko so ari umwe kandi akaba mu ijuru. Kandi ntimukemere ko babita abatware, kuko umutware wanyu ari umwe gusa, ni Kristo. Umukuru muri mwe nawe umugaragu wa bagenzi be. Uwishyira hejuru wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko mukingirana abantu mukabuza kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ubwanyu ntimwinjire, kandi n'abashaka kwinjira mukabakumira. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko murya ingo z'abapfakazi, nyamara mukaba kuvuga amasengesho y'urudaca. Nicyo gituma muzacirwa urubanza rukaze kurusha abandi. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko mucuragana mu nyanja no mu bihugu, muhirimbanira kugira uwo mwemeza idini, mwamara kumushyikira mukamuhindura uwo kuroha mu nyenga y'umuriro, ndetse biruse ibyanyu inshuro ebyiri. Muzabona ishyano bayobozi muhumye, muvuga ngo niba umuntu arahiye ashingiye ku ngoro y'Imana ntacyo bivuze, ariko yaba arahiye ashingiye kuri zahabu yo mu ngoro ngo nibwo abakomeje. Mwabapfumwe b'impumyi, mbese ikiruta ikindi ni ikihe? Ni iyo zahabu? Cyangwa se ni ingoro yubahiriza iyo zahabu? Kandi ubundi muravuga ngo niba umuntu arahiye ashingiye ku rutambiro ntacyo bivuze, ariko yaba arahiye ashingiye ku ituro riri ku rutambiro ngo nibwo abakomeje. Niko mwampumye, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro? Cyangwa se ni urutambiro rwubahiriza iryo turo? Urahiye ashingiye ku rutambiro, abarahiye arushingiyeho hamwe n'ibiruteretsweho byose. Urahiye ashingiye ku ngoro y'Imana, abarahiye ayishingiyeho hamwe n'uyituyemo. Urahiye ashingiye ku ijuru, nawe abarahiye ashingiye ku ntebe ya cyami y'Imana no ku Mana yicayeho. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, mutanga na kimwe cya cumi cy'isogi n'icy'imbwija n'icy'inyabutongo, ariko mukirengagiza ingingo z'ingenzi z'amategeko, arizo ubutabera n'impuhwe n'umurava. Ibyo ni byo mwagombaga gukora mutaretse n'ibyo bindi. Mwabayobozi muhumye mwe, mu minini mubu mu byo munywa, nyamara ingamiya mukayimira bunguri. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, mumeze nk'ibikombe n'amasahani boza inyuma gusa, kuko imbere mwuzuye ubwambuzi no kutifata. Mufarizayi uhumye, banza woze igikombe imbere, nibwo n'inyuma hazaba hasukuye. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, mumeze nk'imva zisize ingwa, ugasanga inyuma ari nziza, nyamara imbere huzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Namwe ni nk'uko mugaragariza abantu ko muri intungane, nyamara imbere mwuzuye uburyarya n'ubugome. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko mwubakira imva z'abahanuzi, kandi mugashyira imitako ku bituro mwubakiye intungane z'Imana zapfuye, mukavuga ngo iyo tuba twarabayeho mu gihe cya ba sogokuruza, ntituba twarafatanyije nabo kwica abahanuzi, bityo mukaba muhamya ubwanyu ko mukomoka ku babisha. Ngaho namwe nimurangize ibyo ba sogokuruza batangiye. Yemwe mwanzoka mwe, mwa rubyaro rw'impiri mwe, muzarokoka mute igihano cyo kujugunywa mu nyenga y'umuriro? Dore nzaboherereza abahanuzi n'abanyabwenge n'abigisha. Bamwe muzabica mubabambe ku musaraba, abandi muzabakubitira mu nsengero zanyu, kandi muzabatoteza mu birukane no mu mijyi bahungiyemo. Bityo muzaryozwa amaraso y'intungane zose yamenetse ku isi, uhereye ku maraso yabiri w'intungane kugeza ku ya Zakariya mwene Barakiya mwatsinze hagati y'ingoro y'Imana n'urutambiro rwayo. Ndababwira nkomeje ko ibyo byose abikigeye bazabiryozwa. Yeruzalemu, Yeruzalemu, wica abahanuzi kandi ukicisha amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse gukorakoranya abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa, ariko ntimunkundire. Dore iwanyu hagiye gusigara rito. Reka mbabwire, ntimuzongera kumbona kugeza igihe muzavuga muti hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani.